Mangase kuthiwa nje lisuku lumbe, besingaphakamisa amakhanda ethu, qede siye phezulu emkhathini, ebese siyibuke siyiphansi futhi. Besobona ukuthi sibancane kangakanani. Ila besiyobona khona ukuthi lo mhlaba wethu sithi mkhulu, uhlamvu nje oluncane olungakanani, oluyibholanya nelincu, elintanta emanzini. Into othi ma uyibuka ubona ukuthi inkanyeza encu. Ma usukusule phezulu ubuka phansi ngeyibhopolo mangizosho kanjalo. Angikubingelele, ngikwamukele futhi engosini yethu efresh, ngingusibono BT Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Le nkulumo engiyishilo yenza ukuthi izinto zibuke ngoqobo lwazo, hayi lokhu eyibuka sengathi ziyikho. Kulaba bantu abalako 8 billion emhlabeni njengamanje, baningi ababukeka besmart kunabanye, abasemqoka kunabanye, abacebile kunamnawe. Ngakho kungenzeka ngempela ukuthi uNkulunkulu onamandla onke, onothando lonke, abe nenhlaba amxhwele ngathi. Yebo, nginendaba ezinhle kuwe. Uma ubambelele esiphambilini sikaJesu Kristu phezu kwakho konke ukwehluleka neyivunguvungu empilweni, kwalapho kanye ungumntwana kaNkulunkulu okhethiwe. Eyokuqala kwabaseKorinte 1 verse 26 kuya ku-29. Ngokuba bhekani ukubiza kweni bazalwane, kababaningi abahlaniphileyo ngokwenyama, kabaningi abanamandla, kabaningi futhi abayizikhulu. Kodwa izinto zobula zezwe uNkulunkulu uyikhethile ukuba ajabhise abahlaniphileyo, nezinto ezibuthaka zezwe uNkulunkulu uyikhethile ukuba ajabhise izinto einamandla, nezinto eziphansi zezwe, nezinto ezidelelwayo uNkulunkulu wayikhetha, nezinto ezingekho ukuba achithe ikhona, ukuze kungabikho nyama eyibongayo phambi kaNkulunkulu. UJesu wayebukeka esula emehlweni omhlaba ngesikhathi elenga kuleso siphambano. Futhi nathi silibuka ubula izwe uma sesikholiwe kuyo. Ngakho uma sikholwa nguye, nasebukhulwini bokuphakama komkhathi nezakheko zonke zeyinkanyezi nomhlaba, singabakhethiwe kuye. Awukucabange ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion e-fresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp inombolo yethu ethi 067 706 0077.